Genie X double six.
Your body's on fire, fire. Don't knock at the vipaya, baya. Sini mekupandisha mimi, takushusha. Na kote tatembeza ndimi, kusafisha.
Nimeweka mima was on you. Nakupenda sana my love. Weka mima was on you. Nafurahi ukini cheki cheki my love. Cheki cheki my love. Checky, checky.
Baby, slow down.
Unavyozi koleza za around. Unantuchea kunikiwa down, 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 down. Be, be, afu baby. Si umenipenda mwenyewe. Jo, jo, unibebe. Ma exi tu wapige mawe.
Oh baby, uje na mizi. Tule wali na nyama mingi.
Safisina mindo ba. Na najuwaga kulenga top shot. Ta, ta.